This is a song that's made. Abantu abaningi bazi ukuthi khona thina zo. Yeah, I mean.
akavumanga akavumanga ngaba ngikhona naye bonke mabengibuza uThixo mabengibuza ukuthi ngifike kanjani nani uThixo Njani kule ngozi yemoto thiko Akavumanga Sukume kanjani ukadugulu thiko Akekho munye Phumelele kanjani njengoba usulana uthiko Yeah.